we zombies kutaji mu. Hey. Hello. Bado kidogo.
Yes, 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 yeah.
It's two kids, baby.
Yes, 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 yeah.
Bado kidogo.
Yes, 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 yeah.
Gino.
Yes, yes, yes.
Funga mageti. Aya funga mageti. Ale funga mageti. Aya funga mageti. Hello. Pesa nyingi ama tujiteke no no no. Pesa nyingi leta watoto konono. Pesa nyingi ama tujiteke no no no. Pesa nyingi leta watoto konono. Shauli zao.
Oh, 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 oh.
Kimpango wao.
Oh, 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 oh.
Kwani si atuli kwao.
Oh, 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 oh.
Na mwaka huu tutapiga bebe zao.
Oh, 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 oh.
Tumetoka chaka kupigika.
Shimo limetema.
Satuishi ni maisha kideu.
Shimo limetema.
Si tumetoka chaka kupigika.
Shimo limetema.
Wanangwe mko wapi? Tugawane umasikini. Eyo sadaka lawe.
Amina.
Mwenye kupata
apate
kidogo chetu.
Amina.
Halo. Funga mageti. Aya funga mageti. Funga mageti. Aya funga mageti. Funga mageti. Aya funga mageti. Ale funga mageti. Aya funga mageti. Bado kidogo.
Yes, 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 yeah. Yes, 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 yeah.
Bado kidogo.
Yes, 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 yeah.
Chu.
Away. Maskini leo tumepata. Na wala hatuoni wala tusikii akili ya mbwata. Sabuni leo amemaliza utata. Hakuna kesi, mbwa kala mbwa, kupaka kala paka. Awe, jaiba.
Si tumetoka chaka kupigika.
Shimo limetema.
Satuishi ni maisha kideu.
Shimo limetema.
Si tumetoka chaka kupigika.
Shimo limetema.
Wanangwe mko wapi? Tugawane umasikini. Eyo sadaka lawe.
Amina.
Mwenye kupata
apate
kidogo chetu.
Amina.
Halo. Funga mageti. Aya funga mageti. Ale funga mageti. Aya funga mageti. Funga mageti. Aya funga mageti. Ale funga mageti. Aya funga mageti. Bado kidogo.
Yes, 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 yeah. Yes, 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 yeah.
Bado kidogo.
Yes, 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 yeah.
Kidogo.
Yes, yes, yes.
Achino wana man. Pushi wana man.
Push.
Why wana man? Why wana man? Papi papi lo. Hello.